Mwalimu super wele smile ya ki princess. Bazenga daddy mweni bamba ni na interest. Picha zako zinafazizu hapo Pinterest. Na unavako ziu ni nice juu ni different. Hii Valentine's limefika ni na swali mingi. Tukienda date kachapo dondo na kafirifiri. Tukisipka lemon tea na katanga wizi. Utanitoka ama bado utastick na mimi. Tunakupenda vile rao penda politics. So round saba bila break yondo policy. So tuende wapi hata sarova minta lipa bill. Jua wasani utakaficha ulipa deposit. Ushaiji cheki kwa kio vile weni snack. Unite daddy aki walai minta roger that. Unadai pete na maua mina dai paka. Juna sauce na una flavor wezi ishalada. Niki kushow upike omena utapika kweli. Na kama dako anitaki utanipenda kweli. Ukinipata na morio wako utadu nini. Juna jua mini star kama Bruce Willis. Tupo selfie IG na ki caption. Crush wako lete zogo makahasho. Usafi flani na ujai nukajasho. Si hata pungi kona harufu tu ya passion. Na mini rapa nda kusuka utati. Ulimitamu kama biscuit za Nuvita mami ama G. Na vile woni tolea ganjeve. Heads up fika ali getu fungwa by 11. Na ukifika usi knock doors open. Ukitaka tengia John Andula. No problem pizza inchi kenini zozi mini bazeng. Labda strong tea na makikezi na icing. Basi wapi depend neza dive in. Siri zako zote wochora kwa diary. I hope wesi minor una ID. Tuanze 3 ngware to my day by 6. Ma please call me na reverse call. Jusha ni miss na unadai ni kusample. Baby boo bila makeup you still glow. Pombe sigara neza acha bila struggle. Iki kuja kwako ni addiction. Iko nayo nda kudedi ya kanyayo. Mini messi si ya debayo. So tukiset tukiblaze tumalize mkutano. Wasupa wengi niko nao nda chorea. Prada na Gucci ndio minda kunyeshea. Weni wa uptown westia makile. We udunga ma crop top mi udunga ma bere. Nisipo text we ujam sa zingine. I'll make it up to you fast usipime. Na hapa Kenya I'm the best in the business. Juo unakatiwa na the best the illest.